Into uThixo ayithembisileyo ima njalo. Yena ngokwakhe uyayikhathalela ukuba ilizwi lakhe lingafumana ukuzaliseka ngexesha elimisiweyo. Ngokunjalo ukuba bonke abazalwe ngokutsha ngelizwe elidlisa ubomi bayakuba nenxalenye yako ngexesha elimisiweyo. Nonke abathe beza bezova ilizwe likaThixo kumele bazi ukuba siyakubulela oko, kwaye nokuba siyavuya kuThixo ukuba nithabethele kuni indawo ekulu ngayo yonke indlela, noba kungemali na okanye kungexesha, konke ndinakubeka ekubeni nizova ilizwe likaThixo. Kwaye umnqweno wethu ngulona uba sonke singaba inxalenye yabo bazawudla ilifa likaThixo, kwaye ngomhla wokwenza oko sibe inxalenye yako. Elizwe liyagqiba, libhalwe kabini kumalaki sahluko sesithathu, ngokunjalo liyafundeka ngokuvakalayo. Kodwa kwimixholo emibini eyahlukileyo ndithanda ukugxinisa kokubini njengokhawuleza. Okokuqala, kumqolo we-17 ithi, kuthi ke uYehova wemikhosi bakuba inqobo kum ngemini endenza oku ndibaconge njengomntu okuconga unyana wakhe. Ukukwenza ubhekisela kwinto uThixo azokuyenza kwabamoyikayo uThixo, kube khona ukuhlonela uThixo. Apha yinto esidinga uba siyiqaphele, bebengathethi omnye ngomnye kodwa abazileyo bahlangane ukuba bazothetha ngomba kaThixo komnye komnye. Kwaye xa sihlangana ukuba sizonzula koko omnye nomnye, sithethe malunga nento uThixo ayithethileyo. Inkosi ithi, ngalamhla kuya kubakho kum indawo ekhethekileyo endiya kwenza oko, kwaye ndiya kubaconga. Eli gama lithi ukuconga lithetha ukuthi kakuhle kakuhle baphumanga ngokhululekileyo ngokunjani, kodwa uThixo bavumele ukuba baphume bekhululekile ngenxa yobaba lwakhe. Kukangaphi sifuna ukukhulula abantwana bethu baphume ngokukhululekileyo? uThixo uzawuconga aba banokunonelela phambi kwegama lakhe, abahlanganayo bezonzula koko kwinto uThixo ayithethileyo. Kodwa ngoko elizwi lithi kwenza likomnye umxholo. Bekumele ndifunde apho umqolo wa 21 iBhayibhile yethu. IBhayibhile yethu fumana kwisahluko sesine kumqolo wesithathu, ngokuba baya kuba luthuthu phantsi kweentende zeenyawo zenu ngemini endikwenzayo oku, utsho uYehova wemikhosi. Ngoku kabini kuthetha malunga nokwenza. Okokuqala, xa uThixo ezisa umsebenzi wakhe ekupheleleni phakathi kwabakhe, phakathi kwabo banokwaziwa okukhulu ngelizwi lakhe negama lakhe. Bawukuba yindawo ekhethekileyo ngomhla ayakwenza oko, kwaye iya kubachonga ilizwi elithi ngemini endenza oku. Ngoku ngumhla oqinisekileyo, lixesha eliqinisekileyo eluthixo aqaphelayo ayenze into ayithembisileyo. Emva koko kuze imbandezelo enkulu nomhla wenkosi oya kuvutha njengeziko. Ngoku uthixo uyawuvumela umgwebo kwabo bathethe ngokuchasene naye, kwabo abangathobelanga phantsi kwesandla sakhe esinamandla. Njengoba umzana wam othandekayo uRuth exelile, lubini udidi lamaqela labantu. Olunye luxoxa phakathi kwabo bethethana, beyibona ukuba yinyhweba esiyifunyimeneyo uba sikhonze uThixo, kodwa bengafuni ukuba nohambo. Cinga nje bangapha abantu abama bathi, ewe, yinyhweba esiyifumeneyo ukuba sive ilizwi likaThixo ngezi ndlela. Bazali nodade, ndithanda ukuthetha oku kube kanye kubo bonke. Abantu abacinga kanje uThixo akathethanga nabo nakanye, abaqondanga amazwi kaThixo nakanye, bacinge iingcinga zabo. Kwaye oko yiloo nto bezile bazothetha bace ngako ngale ndlela. Ukuba uThixo uthethile inyaniso kuthi, ngoko ilizwi lakhe lihlala kuthi. Ngoku bangaza bamke, loo nto ayinakusenza nto. Thina sikhonza uThixo wethu, sidumise igama lakhe, sijonge kwinqaku ekupheleni, sigcine amehlo ethu kulo ide ibuye kwakhona iNkosi izokusithabathela ekhaya, thabathabayo ekhaya. Izolo ebusuku bikukuhlwa kwentsikelelo ebukhoneni bukaThixo. Kwaye ngokunjalo mnye bekumele abuze umbuzo, mna kuwe okanye wena kum, kuba uThixo kutheni engagqobhozeli njengoba omnye elindele okanye kumele kwenzeke. Kukhona unokwenzeka ukuba sisithintelo kuthi, kwaye siyaqala ucinga ukuba kungakhona isiqalekiso okanye kungakhona oku nokuya. Ukuba sixakeke kakhulu asizivuli kuThixo, kodwa kwiingcinga ezithile sivumela iingcinga ezithile eziza kusiqhatha, elisiqhatha kanye ngexesha eli. Ndithanda ukunika wonke umntu ngenjongo ilizwi elikumnqophiso omdala elibandakanya iziqalekiso ezilishumi elinambini. Emva koko ungazipila kuzo, andizuzifuna kodwa zibhaliwe kuDeuteronomy 27 umqolo weshumi elinesihlanu. Phaa iziqalekiso ezilishumi elinesibini zibhaliwe ezingaza phezu komntu uba unetyala kwizinto ezibhalwe apha. Kodwa amakholwa kumele axelelwe ngakho oku. Uba sonke isiqalekiso sisusiwe. Ukuba ebe netyala laso ngokwendlela ilizwi likaThixo elisixelela ngayo. KumaGalati isahluko sesithathu. Kwayiyo le endifuna ukuyifunda. Apha kumqolo weshumi ithi,
for as many as are of the works,
kubo bonke abangaba semisebenzini yomthetho baphantsi kwesiqalekiso, kuba kubhaliwe kwathi baqalekisiwe bonke abangahlaliyo ezintweni zonke ezibhaliweyo encwadini yomthetho ukuba bazenze.
But that no man is justified by the law in the sight of
God. Okokuba ke akukho namnye ugwetyelwayo ngomthetho kuye uThixo. Kuyabonakala ngokuba lo ulilungisa uyakudla ubomi obuphuma elukholweni.
And the law is not of faith.
Wona ke umthetho asingo waselukholweni. Uthi umntu owazenzayo ezo zinto uyakudla ubomi ngazo.
Now comes the actual word.
Ngoku kuza elona lizwe bendifuna ukulifunda. UKristu wasithenga, wasikhulula esiqalekisweni somthetho ngokwenziwa isiqalekiso ngenxa yethu. Kuba kubhaliwe kwathi uqalekisiwe wonke umntu oxhonywe emthini. Ngoku zimbini izinto kumnqophiso omdala. Kwelinye icala isandla uqalekisiwe lo uyakuthi athi, kwaye sifunde eziqalekiso ezilishumi elinabini kubhaliwe uqalekisiwe oxhonywe emthini. Ungaba mhlawumbi ubunetyala lesiqalekiso, mhlawumbi ungaxhonywanga emthini. Omsulwa ohlambulukileyo ongcwele waxhonywa emnqamlezweni, wathatha isiqalekiso sakho nesam wasithabathela kuye ukuze wena ukuze ukhululeke, uphume ukhululekile. Ngoku njengabantwana bakaThixo asijonge isiqalekiso kodwa sijonga kuye owathabathela kuye isiqalekiso, waze wabethelela emnqamlezweni ukuze ngaye sibe ngabaxhamli bobulungisa bukaThixo. Kodwa ikhona nenye into esidinga uba siyithabathele entliziyweni, kayoko kubhale kwabase-Efese isahluko sesine, Efese isahluko sesine, kwaye lena imbonakaliso yam, andithi uThixo ukutshilile kum kodwa into ebhalwe elizwini likaThixo sele ityhiliwe nguThixo. Ewe, seyinto uThixo akumele ayithethe kuthi. Ewe, kwabase-Efese isahluko sesine umqolo wamashumi amathathu, kanjalo musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi kuye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo nabukhweleliswe kuni bonke ubukrakra nomsindo nengqumbo nengcolo nonyeliso ndawonye nolunya lonke. Apha kubonakala kum ibe linqaku elo umoya kaThixo wenziwa buhlungu. kwaye xa umoya kathixo ubuhlungu ngoko uyakuva, ngoko ndiyakuva, ngoko sonke sibabuhlungu ngoba uthixo akanakuzibonakalisa. Ngoku uba sijonga into ngokuqinisekile pha apho ingafunyanwa khona, kwaye awuqaphela umahluko xa uba isiqalekiso nesono sijongekile, uKristu ugqibile intlawulelo yanaphakade kwakanye kubo bonke, isiqalekiso sasusa ngokuba waba sisiqalekiso endaweni yethu. Uthe asicamagushela ngokuba laphalala igazi emnqamlezweni eCalvary ngalukholo kuYesu Kristu unyana kaThixo, sithe sagwetyelwa samkela uxolo kuThixo. Kodwa ngoku kumalunga nokuba singamenzi buhlungu umoya oyingcwele kaThixo, kwaye oko yinto ekumele siyiqaphelele, lonke ulunya nengqumo nomsindo nokuthetha okubi mabukhweleliswe kuni na ndawonye nolunya lonke. Esi sisipili selizwi apho mna nawe apho sonke mele kwaye singajonga kuso. Emva koko silandele isimemo ufundiwe kuthi kumprofeti uMalaki, buyelani kum ndobuyela kuni. Le nguquko yangaphakathi, imvelo kaYesu ebomini bakho nasebomini bam, entliziyweni yakho nasentliziyweni yam, apithi nakwimihla yoba ubini nemka imithetho emiyalelweni yam anayigcina, buyelani kum ndobuyela kuni, utsho uYehova wemikhosi. Ngokunjalo neli lizwi ungaliqhubeka ulifunde ubone uba ingantoni. Ndifuna ubuyela kumprofeti uIsaya, ukutsho sahluko samashumi mane anesine umqolo wamashumi amabini ananye. UIsaya sahluko samashumi amane anesine umqolo wamashumi amabini ananye. Yanga uThixo angasinika ngenyaniso ubabalo namhla uba sithabathile izwi lakhe silithabathele entliziyweni. Uba koko konke asikho lapho uba sizova nje, silapho uba sizoba namava noThixo izolo ebusuku. Ukugqobhozela okukhulu kuthe kwenzeka, bekumele kwenzekile ngoba ubukhona bukaThixo bekungamandla phakathi kwethu. Kodwa kungeeyure zilolu hlobo apho umtyholi uya kuzisa yonke into phambi kwethu azame ukusichithela phantsi ngamandla, asicofele phantsi endaweni yokuziba sizivule samkele iintsikelo zikaThixo, sicinezelwa phantsi siphosane nazo iintsikelo zikaThixo. Masive ilizwi likaThixo ngokholo, kwaye xa silivile ilizwi lokugqibela ngokholo, ngoku ithuba lokujika liya kufika kanye ngelaa thuba. Isaya isahluko samashumi amane anesine umqolo wamashumi amabini ananye. Khumbula ezi zinto Yakobi Sirayi, ngokuba ungumkhonzi wam. Ndikubumbile ungumkhonzi kum, Israyeli. Akuyi kulityalwa ndim. Ndiluqinile njengelifu elingqingqwa ukreqo lwakho, nezono zakho njengelifu elisibekeleyo. Buyela kum ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela. Eli lilizwi elimangalisayo. Wazi kakuhle, ilifu leza liphinde limke, liyeza lisibekele ngelinye ixesha liba ngqingqwa kakhulu ude ube ngathi awunakubona. Omnye uthetha ngakho, umbono awusekho phaya, asisayiboni loo nto. Sive la magama mabini asetyenzisiwe, umbono awufikeleli kude. UThixo uthi ndilususile, ndilucimile njengelifu elingqingqwa uqeqo lwakho, nezono zakho njengelifu elisibekeleyo. Buyela kum ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela. Namhla singathi usihlawulele. Pha emva pha kumnqophiso omdala yayisisiprofeto, kumnqophiso omtsha kukuzaliseka kuyinyaniso. Akathi ndiyakunihlawulela, kodwa ndikuhlawulela, hayi intando yam, hayi izono zam. Ndizisusile izono zakho, hayi kuba ndiyakuzixolela, ndizixolele. Ngumsebenzi ogqityiweyo wentlawulelo. Kodwa ngoku iNkosi iyaqhubeka ithi kuthi umprofeti, memelelani mazulu ngokuba uYehova ukwenzile. Dumani zinzulu zehlabathi, njengoba baculi becula kamnandi. Kodwa dumani zinzulu zehlabathi ngoba iNkosi ikwenzile. Amanye amazwi akathanga ndiya kuzisusa izono zenu, ndiya kuzikuxolela ukreqo lwenu, ndiya kunixolela. Memelelani zinzulu zehlabathi ngokuba iNkosi ikwenzile oko. Kwayemnqamlezweni wakhala wathi kugqityiwe. Hayi kuphela amazulu aya kumemelela, nomhlaba uya kuphakama. Ibhaliwe dumani zinzulu zehlabathi, gqabhukani nimemelele zintaba. Kutheni? Ngoba iNkosi ikwenzile. Asisekho phambi kwakho, kodwa siphakathi komsebenzi wentlawulelo woThixo wethu, phakathi kwecebo lakhe losindiso. Kwaye ndiyakholwa ukuba oku kuzile ngaso isitshilelo sezithunywa sezigaba zamabandla asixhenxe kwizizwe zonke, ukuba sijonge kuphela sazi ukuba uThixo unecebo losindiso, kodwa ukuba sonke sizifumane siselizwini likaThixo njengabo ilizwi elithe lavakala kwagqitywa lakugqiba okuThixo ebelithumela khona. Memelelani mazulu ngokuba uYehova ukwenzile. Dumani zinzulu zehlabathi, gqabhukani nimemelele zintaba. UThixo ukwenzile okwakuthembisileyo. Apha kwakhona ukwenza kumprofeti Malaki silifundile ilizwi kabini Siphaya inkosi, ithetha ngomhla endiya kukwenza oko, ndikwenze oko. Sinelizwi kwakhona ukwenza. Memelalani mazulu, ngokuba uYehova ukwenzile, uyakuzalisekisa, ukwenza inyaniso. Yes, umzana uBranham sebenzisa ngoku nasemva koko imbanakaliso ethi, nditsho nombhaptisti uyavuya koku kule mvakaliso, uthi kungenjalo abavuyi, kodwa uba bangava oku ngoku banokuvuya, bangavuya kulo. Apha ngabantu abathe bayisela indebe yosindiso, bayinxalenye yento eyenziwe nguThixo, balivile ilizwi lakhe elityhiliweyo, abakubonayo akwenzayo kule mihla. Mele ngamanye amaxesha sicele uba sithandaze. UThixo akakuthandi oko. Inkosi ifuna ukuzinikela okunzuleyo okuvela enhlizweni yakho neyam. Ufuna isiqinisekiso esisenhlizweni yakho neyam elizweni lakhe, ngelizwi lakhe. Memelelani mazulu, leyo yinto entle. Siyakwazi oko ezulwini. Ndiyaqonda uvuyo alukho nzima, kodwa okunjalo emhlabeni. Dumani zinzulu zehlabathi, qhaphukani memelele. Ngoku umqolo wamashumi amabini anesithandathu, ummisi welizwi lomkhonzi wakhe, umzalisi wecebo labathunywa bakhe. Kwaye ndikholwa, bendingenokwazi ukuba umzana uRuth angafunda ilizwi elikumprofethi Malaki. Apha ndifunda okwesibini kumprofethi Isaya elizwi ukwenza. Ndiyalifunda kwakhona ngokuba ndiyaqaphela, ndiyaqaphela iipesenti eziyi-100 ukukhokela komoya ingcwele kukhona. Umisi welizwi lomkhonzi wakhe, umzalisi wecebo labathunywa bakhe. Alikho ilizwi liyakushiyeka lingazalisekanga. Njengoba inkosi yathetha, uyakwenza. Icebo elivakaliswe ngabathunywa bakhe. Uthetha amaxesha amaninzi ngeendlela ezininzi ngabaprofeti, kodwa kuKristu nangalo ibandla lonke icebo loThixo wethu liyagqitywa. UThixo uyakwenza ngomhla wakhe, akwenze kugqithe okakuthethileyo. Siyazi kukangaphi kugxinisiwe, uThixo akenzi nanye into engathanga alityhile icebo lakhe kubaprofethi, kubakhonzi bakhe. Kwaye xa sifunda isitshilelo isahluko seshumi kumqolo wesixhenxe, kunjani ukuba utyhila icebo lakhe kubakhonzi bakhe abaprofeti. Kwaye siphakathi kokuzaliseka kwazo zonke ezi zinto. Kwintshumayelo umzana uBranham wathi, siya kuqonda nini ukuba singobani emehlweni kaThixo. Asikaqapheli ubizo lwethu olukhulu nokuma kwethu okungcwele. Siphila phantsi kwenyweba zethu. Singaba ziziphathi zezigidigidi ezingcwele amanye amaxesha, sibe ngabacengi, ijonga ngolo hlobo. Yonke into ilungiswe nguThixo. Ngoku asifunde sahluko samashumi amane anesihlanu, imiqolo yokuqala, sitsho umqolo wesibini ukuthi ndiya kuhamba phambi kwakho ndilungelelanise iindawo ezimaqhubu, ndiqhekeze iingcango zobhedu, ndixakaxe nemivalo yesinyithi. Ngamanye amaxesha sibona indlela phambi kwethu kodwa akunako, kwaye sijonge oko singenako endaweni yokujonga iNkosi. Apho siyaxelela, ndiya kuhamba phambi kwakho ndilungelelanise iindawo ezimaqhubu. UThixo uya kuhamba phambi kwakho naphambi kwam, njengokuba wahamba phambi kwabantu bakwaSirayeli, kwaye unako ukwenza indlela apho kungekho ndlela. Bazalwana noodade, kumele ndikuthethe kube kanye ngawo umyalezo wexesha lesiphelo. Kungekho ukuba namava ngamabali asiwaxelwayo, kodwa ilizwi loThixo onamandla onke libekwe ngokutsha phezu kwesiphatho sesibane, lakhanyisa kubo bonke. Silivile ilizwi likaThixo. Ngoko kumele ukuba somelezwe elikholweni, siphakanyise uba sithembe iNkosi ngokugqibeleleyo, ngokupheleleyo. Ndiya kuhamba phambi kwakho ndilungelelanise iindawo ezimaqhubu. Ewe, phasi ngakhawuleza sithi, mzalwane, uba ubuse ezinyaweni zam, andidingi uba ndibe sezinyaweni zakho, nawe awudingi uba kwezam. Akunakusikhokelela ndaweni oko, ngokuba uThixo unendlela ekhethekileyo kumntu wonke, kodwa eyakho neyam kumele silandele endleleni kaThixo, kwaye iNkosi ihamba phambi kwethu, kwaye iya kuzenza iindawo ezimaqhubu azilungelelanise. Kwaye kule ndawo kubhalwe apha, ndiqhekeze iingcango zobhedu ezimaqhubu, ndixakaxe nemivalo yesinyithi. Hayi kuba wena uya kulungelelanisa, hayi ukuba uya kuqhekeza ubhedu, iingcango zobhedu, kodwa nguThixo omthembayo, omlandelayo, omkhonzayo, nguye oyohamba phambi kwakho konke amaxesha amathathu. YiNkosi ezinikelayo, hayi kuba iyazinikela, kodwa iyakwenza. Ndiya kuhamba phambi kwakho ndilungelelanise iindawo ezimaqhubu, ndiqhekeze iingcango zobhedu, ndixakaxe nemivalo yesinyithi, ndikunike ubuncwane obusemnyameni neengqwebo ezisezintsithelweni, ukuze wazi ukuba mna Yehova ndingulo ukubize ngegama uThixo kaSirayeli.
When I think of this verse,
xa ndicinga ngalo mqolo,
I cannot help
andinakunceda
but think of the opening of the seven seals,
kodwa ndicinga ngokuvulwa kwamatyhini asixhenxe kwisitshilelo, izinto ezifihlakeleyo. Apha kubhaliwe,
I will give thee the treasures of darkness,
ndiyakunika ndikunike ubuncwane obusemnyameni neengqwebo esezintsithelweni, ukuze wazi ukuba mna Yehova ndingulo ukubize ngegama uThixo kaSirayeli. Kubhaliwe ke ngezwi kubhaliwe kwisitshilelo, isahluko seshumi qolo wesixhenxe, ke ngemihla yezwi lesixhenxe isithunywa sezulu xa sukuba siza kuvuthela ixilongo, iya kuzaliseka imfihlakalo kaThixo. Kwaye ndiyakholwa ukuba singathi eli lizwi lizalisekile phambi kwamehlo ethu, abo basemnyameni oku bekufihlekile uThixo kunikele kuthi ngesitshilelo sako konke akunikileyo ngobabantu. Ngoku ngoba ilizwi lakhe liza kubaprofeti, kumele asebenzise ulungiselelo olunje ukuze akwazi unxulumanisa nazo ezi zinto nabantu bakaThixo. Ndikunike ubutyebi obusentsithelweni, sonke siyazi ubutyebi wonke umntu uyakufihla ngoba awufuni mntu kube khona ozokususa ngenye imini akuthathe. UThixo ushiye obona buhle ubuncwane, obona bukhulu, obona bunamandla kude kube sekupheleni kwexesha, lide ixesha lababuyiseli liphele nesigaba sobuprofethi sizwe, apho zonke izinto zingashwangathelwa ngokwesiprofeti, hayi ngolwazi kodwa ngesityhilelo sikaThixo ophilileyo. Kwaye kwesi sigaba esiphila kuso siyaqaphela konke okuThixo asinike kona. Ndikunike ubuncwane obusemnyameni neengqwebo ezisezintsithelweni. Ngoku kuza esona sathi soba kutheni kumele kwenziwe oko, ukuze wazi ukuba mna Yehova ndingulo ukubize ngegama. Uyazi ezi zinto zikwisinye kwaye yinto yomntu ngamnye. Ayisithi abaluvileyo umyalezo wexesha lesiphelo uThixo wasibisa. UThixo undibizile, uThixo ukubizile, oko kwakunikwe wena ukunikiwe, kuthi khona into efihliweyo. Kodwa xa iba yinto yomntu ngamnye, kubhaliwe amaxesha amaninzi wazi ukuze wazi ukuba mna Yehova ndikubize ndingulo ukubize ngegama. Singathi ngokuthobekile isithabathi konke okuThixo kwenzileyo, sazi ukuba undithandile, ukuthandile, undibizile wena ukuba usibizile, na ukubizile wasikhupha safumana inceba phambi kwakhe. Nazi kakuhle ukuba izinto uThixo azitshilileyo azithethile ngokunjalo, azamkelwa ngabo bonke, bahamba kwiinkqubo zabo. Ikwa iinkqubo zabo zibandakanya izigidigidi kwaye ngaphantsi uthi okukhulu okukhulu kakhulu nokona kukhulu ngokugqithiseleyo. Kodwa Thixo unenkqubo enye ethi ngomhla othe wava uThixo bamela kwaye kubhaliwe. Usiyabona uThixo akekho malunga nenkqubo, uThixo umalunga nenkqubo eye yakhe, uThixo umalunga nokuzaliseka nokwenzeka kwento ayivakalisileyo ngomlomo wabathunywa bakhe. Hayi kuba umntu uthethe into ethile ngoku bacinga uThixo uyityhilile kubo, kodwa into uThixo ayityhile ngenyaniso. Abantu bazisa ukukhuthaza, bazisa isimo sengqondo phakathi kwabantu ngokuthembisa izinto ezinkulu. Sifuna izithembiso zikaThixo, hayi izithembiso ezikhenkcezayo. UThixo uthembise ngokwaneleyo. Sinamava ngako konke uThixo akuthembisileyo kwaye asiyukusisilela kwaye siyakufumana ngokukhulu. Ndiya kukunika ngoku kuphezu kwakho kuthabathele kuwe. Ndiya kukunika ubuncwane obusentsithelweni neengqwebo ezisentsithelweni ukuze wazi ukuba mna Yehova ndingulo ukubize ngegama uThixo kaSirayeli. Kula mazwi sonke sixelelwe sonke umntu ngamnye, njengoba esitshilo ngaphambili, uThixo uthuma abathunywa bakhe, uthetha ngabo, wenza izithembiso, emva koko uthumela abathunywa bakhe kwakhona ukuba benze izithembiso azenzileyo, ukuze enze izithembiso azenzileyo kakhulu kuAbraham nakuMoses. KuAbraham uThixo wenza isithembiso emva kweminyaka engamakhulu amane ndiya kwehla, xa ixesha lizaliseka uThixo wenza ilizwi lakhe kwaye usalijongile ilizwi lakhe nanamhla ukuba alenze uba lizaliseke. Ukuba ndingagweba yonke le meko, ngoku ndithetha ukuthi uThixo akasikhokelelanga kwikhamte, kodwa usibeke kwisisekelo selizwi lakhe, ilizwi lobuprofethi elingenakucaciswa kodwa elinakuzaliseka nje kuphela. Ngoko ke asisabhekiswa ngapha nangapha, kwaye ndithi kuwe nabantu owakhe wahlala phantsi kokuvakala kwelizwi lakhe elitshilwe nguThixo kweli xesha waze wakwamkela entliziyweni yakhe, angaya naphi apho afunayo, athethe nantoni ayifunayo. Akasoze aze ekuphumleni kwangaphakathi nokuba uyasithulisa isazela sakhe, akayi kufika ekuphumleni ngokuba uThixo, kuba ilizwi aliphumanga nje kuthi kodwa amadoda angcwele eqhutshwa ngumoya oyingcwele athetha ukuvela kuThixo kwaye sivile ukuvela kuThixo uba sibe ngamangcwele esityhilelo sikaYesu Kristu kule mihla yokugqibela. Zintanda, masingakuthabatheli buthathaka oku, kodwa masithathe esi sipho sikhethekileyo esivela kuThixo wethu. Kwaye ithi apha, ndikunike ebuncwaneni obusemnyameni. UThixo uthe kuya kubakho ukukhanya ngexesha langokuhlwa. Ukukhanya kumele kuhle, kuzotyhila, kuzotyhila ekukhanyeni ubuncwane obufihlakeleyo obusebumnyameni. Singathi namhla esi sibhalo sizalisekile phambi kwamehlo ethu. Madunyiswe zukiswe egameni lenkosi. Izinto ezinkulu ezimangalisayo zinikiwe kuthi nguThixo. Masikuqonde, sikuthabathe. Kungekho ukukhanya ngexesha langokuhle, yonke into ibiya kushiyeke ebumnyameni. Okufihlakeleyo bakushiyeka kufihlakele, kodwa kwakholeka kuThixo ukuba aliphapheli ilizwi lakhe, ukuba enze oko kulungileyo ngexesha elilungileyo. UThixo uyalenza icebo lakhe eli athe walivakalisa ngabathunywa bakhe, kwaye eli cebo alikudluli okanye alindidluli. Sithe sabekwa kweli cebo lingcwele, ngokuba ibandla elanyuliweyo lisisiphakathi naphakathi secebo losindiso. Kwaye ebandleni esona siprofetho nento enkulu, izinto ezinkulu azithembisileyo uThixo, kuba kukwibandla apho uThixo aneenjongo ngezinto ezinkulu, sithi esimele ukuba sibe naye elizukweni njengoba kuKristu kwazaliseka izinto ezazibhalwe ngaye. Kuphela kukwibandla zonke izinto ziyazaliseka ezibhalwe ngaye. Yanga uThixo anganika ubabalo uba samkele oku ngovuyo na kwaye ngenyaniso njengoba itsho iBhayibhile apha, memelelani mazulu. Ngokuba uYehova ukwenzile ngexesha apho uThixo kwenza oku, into kukhona into eyenzekayo. Xa ilizwi laba yinyama, uvakaliso lwenziwa malunga neBethlehem nokuzalwa eBethlehem, amazulu onke amemelele. Kwaye ithi izihlwele zemikhosi yamazulu zamzukisa uThixo. Kutheni? Ngoba uThixo ezalisekise ilizwi lakhe. Zintanda, ndiyathemba siyaqonda, izulu liyabandakanya xa uThixo ezalisekisa ilizwi lakhe emhlabeni. Kwayimele sivule iintliziyo zethu sithi, Nkosi, iba nenceba kuthi ukuba singangena. Memelelani mazulu ngokuba uYehova kwenziwa, dumani zinzulu zehlabathi, gqabhukani nimemelele. Haleluya. asizivi ngathi singavuya xa sijonga iimeko zethu nemigangatho yethu, amaxesha, amaxhala ethu nobunzima. Kuvakala ngathi singavuya, kodwa xa sijika amehlo ethu siwaseNkosini, sibona ilizwi lakhe lizaliseka phambi kwamehlo ethu, ngoko amandla kaThixo ahla phezu kwethu, kusithabathe kususe kwiinkxwaleko zethu, kusibeke emihlabeni ephezulu ukuze sinqule ngomoya nangenyaniso. Kwaye oko koko kumele sikwenze kule ntseni ngaphandle komemo olukhethekileyo. Memelelani mazulu, dumani zinzulu zehlabathi, ngokuba uYehova uThixo ukwenzile oko, ulithwalile icebo elivaliswe ngabathunywa bakhe. Kwaye ezi zinto ziyenzeka kweli xesha lethu, wena nam singaba nendawo nenxalenye kuko, ukuthembisile ukuba hambe phambi kwethu enze azilungelanise indawo ezimaqhubu, aqhekeze iingcango zobhedu, aqhekeze iingcango zebhedu ukuba asinike ubuncwane obusemnyameni neengqwebo ezisensithelweni, ukuze wazi ukuba ukuthandile nam, undithandile, usibizile ngegama. Singabakhe kweli xesha kude kube ngonaphakade, ngoko singathi ngamxhelomnye, uThixo wenze izinto ezinkulu kum nakuwe, kwaye okona kukhulu lusindiso lwemiphefumlo yethu, uxolelo lwezono zethu, ukuze ube nobomi obungunaphakade. Ewe, yonke enye into usinikile, yanga igama lakhe lingadunyiswa ngokuphakamileyo liphakanyiswe. Sonke masingabi ngabangabuleliyo, kodwa masibulele ngakumbi, masingenzi intetho nje ezilalanisayo, ngoba sivile naphi kukho intetho singazenzi intetho zempikiswano, ngoba sonke siyazi naphi apho khona intetho zempikiswano ayikho inkosi phaya eyabhala le ncwadi yokukhumbula ebiza ubaba ubuncwane bayo. Ngoku yanga uThixo asinika ubabalo, namhla simbulele ngentliziyo yethu yonke, ayikokusandi sokuvakala kodwa yintliziyo nombulelo wethu, uba sifuna umbonisa namhla kwaye nonke abanenxalenye kwinto uThixo ayenzayo ngoku. Vuyani nibulele enkosini uThixo wenu, ngokuba wenze into ezinkulu, uyawuqhubeka esenza into ezinkulu ade amaselela okugqibela ecebo lakhe losindiso aqatshelwe, aguqulwe, athatyathelwe phezulu elizukeni lakhe. UThixo uthembise konke oku, kwaye okwakuthembisileyo kuyema, izulu nomhlaba liya kudlula, kodwa wena nam kumele sikholwe ukuze izithembiso zakhe zizaliseke kuwe nakum. Yanga iNkosi ngale ntshumayelo nje elula, angasebenzi ukholo nokuthemba nokungafihlisi nethemba konke sikudingayo kuyo konke entliziyweni yethu ngobabani egameni likaYesu. Amen. Masimeni sithandaze. Bawethu osemazulwini, siyakubulela kwakhona sonke ngaloku kokutya kuhle othe wasinika kule ntseni ngobabani. Siyakubulela ngelizwi lakho lobuprofethi othe wasinika lona kule mihla yokugqibela. Nkosi, sifuna ukubulela ngokukhulu esinako okusuka ezizulu entliziyweni zethu. Oh Nkosi, masithi ngenyaniso sibe nenhliziyo evuyayo, singafiki kwithuba lokuzicengela. Sikumele nje sithandaze kodwa sinovuyo. Nkosi, vula inhliziyo zethu uba sikubulele Nkosi Thixo ngezinto ezinkulu othe wazenza kuthi Nkosi, ngoba ngenyaniso into ezinkulu zenzile. Malidunyiswe igama lakho elihle uzuko kuwe ngonaphakade bese phakatheni. Nkosi, sikelele nakweli xesha ngokunjalo ukutya ukusikelela konke sikucelayo, sicela egameni elihle likaYesu. Haleluya, amen.